alino mukisa buli atamukama atambulira makubo ge
itakatonda wange
kubanga onoli emirimu gy'emikono gyo oliba wa mukisa era olirabe ebirungi
ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike
itakatonda wange
ninanwanira atalina kiso kyatya ononkola kinga ndina singa manyi katonda is my defender we waba numba kwempita
katonda wange
Mungu mpamanyi ayi katonda oh luno lutalo lwendi mukwetaka okumpanirira mukama sitani akute kanisa ajiuya yuya oh bali mu maso ge bafuka mide bakuba mavi bakwerabide ebirowoozo bibali kubugagabuka obutalina faida yadde abamu gye bajja obugagga babuzaabuza naye senjagala bubo ayi katonda sitani tajja kunfukamiza obugagga bwe bwabyoya otokanga bisanja ayagala balwana asanyuka waliwo bayomba kyemba mpeereza omu katonda wange w'omukulu yeye katwanira ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike
katonda wange
ninanwanira atalina kiso kyatya ononkola kinga ndina singa manyi
katonda wange
is my defender we waba numba kwempita jagala nkusinze nga go watonda go wabumba mama wanga nga kambenga tibuli kimochi singa uli katonda munene newe wataba mmere ndiba mulamu bwe wagamba ugalulira nikati ngobulamu nabuwayo jali nsinze omuna nti kuba nnemesa gwempita dadi wendi wabyange yena oyo yamanya byenkola yampa yankunganyiza obugagga obutalina buyinike sitani mulimba ebibi ebiri mu katemba omutima gwe gwashuma alabika talina magumba sinza omu katonda wange ali mukulu talinvamu mukama wange byonna bisinga ebizibu bwe bijja ne wabanga waliwo obuyinike
itakatonda wange
ninanwanira atalina kiso kyatya ononkola kinga ndina singa manyi
katonda wange
is my defender we waba numba kwempita
itakatonda wange
mukama katonda nkwebaza okununulanga ndikusinza nememe yange yonna obutaweramu nawayo omwoyo gwange sirikusuula omutima n'omubiri gwange birikusinzanga nkozesa kyoyagala taata sirikutenguwa nasigaza kwesiga gwe mukama atajja kujulukuka bandeeta kamatanta bajja kusaanuka bakimanye nti kolinga lwazi tosobola kusirituka mukama olusinga olusozi sayuni yamanyi bwe ndiba
yamanyi bwe ndiba
oyo katonda ataleka baana be kulya butanga
yategeka byenkola
kwensaba buli kyange naluŋŋamya
yamanyi bwe ndiba
yantegekera byenkola byonna
yategeka byenkola
katonda omulamu ataleka baana be kusaanawo yamanyi bwe ndiba
yamanyi bwe ndiba
oyo katonda ataleka baana be kulya butanga
yategeka byenkola
yekka kwensaba kyange naluŋŋamya
yamanyi bwe ndiba
yantegekera byenkola byonna
yategeka byenkola
kusanawo.